kakati nafe polisi wa nga umanyi uli unakura mande polisi etuzo uluchi kwa raba na maulide ela batageza zanti feba nabia ufusu setuwa ina wako buzibu wagene mumaso nukuba kakuyege wabwe banu unyobu wagizi nene labula bobo nabagenda mumaso nukuize evi pande biyaba abesi imbie woku edako chimenya mateka omuntu yenana hakwatibwa wako agenda kutwalibwa mu mboga za mateka avunaanibwe. Kakati omwogezi wa polisi Mugwanga Afande Rusoke Kituma ategezeza nti polisi ezefuna okwemulugunya okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga balaga nti ebipande byabwe biyuzibwayuzibwa abantu okuva mu nkambi ezitabawagira. Ekintu ekimenya amateeka era alagidde abasirikale wa polisi yalagidde abasirikale baayo okukwata oyo yenna asangibwa ng'ayuza ekipande eky'omuntu yenna eyeesimbyewo.
Emize gy'okuyuza yuza ebipande tuze tugiraba era ba officers baffe ku ground tubakubiriza okumakinga sure nti emisango egyo bagitwala very seriously so that abantu abo bonna abenyigidde mu kuyuza ebipande babakwate babatwale mu mbuga z'amateeka. Kyetwagala okulabula is that bozo omusango oguzanga omuntu ate ekirala fenga police niwe tuwa tetukutero lunaku gwe manyanti gwe tuku ingiza mbitabo vyafe at one point tuja kukwata
chitegede baja kukwata
tovula volumu wagena niwa kusaka siso niwa kwata uruvanyuma au niwa kwa wakati wa mkwati dechi
anti
msango teguvunda
msango teguvunda ate govero manjiba kwati dena buherere nenga wera bide biwakola chi
biwakola
biwakola kakatera mombera yemu polisi yogedde ne ku bantu abeerimbika mu ngoye z'abannabibiina bye batawagira ne beenyigira mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka naye ng'ekigendererwa kyabwe kya kuvumaganya bibiina biri okitegedde
ebyengoye ezifaanagana zizibaa
tugeze kibiina kye kitalina gundi kala oyambadde orange orange wa kibiina kye
ndiye fena muka orange
okay naye ngo kimanyi nawe nti kale toli wachi
enzirugavu yetali nando
nga toli wa kiddugavu naye byaddala n'okyambala n'ogenda n'okola byonna by'okoze nga ojja gaba nti bavumaganye
ekiddugavu
kiba kikyamu era babagambye nti namwe bajja bakwata polisi ejja bakwata kubanga bayungudde abanene n'abampi abawanvu n'abaki
n'abampi
bagenda kubakwata buli w'oyambala yunifoomu nga ekibiina kimanyi si ky'owagira n'ogenda n'okola ebibi kukuba bantu kuyuwa bintu by'abantu bajja bakwata.